Idi chomodan boy, ever music. Natolo kangalo kubagwe kusomero, nakati orokubagwe sura mutogero. Oyagala katomutima kukumalawo, yoyogela byote kujira kusigiri. Buno buntu butono sagala bukuwugule, nababukuliriza ate nabo balabule. Ebigambo byenkoze kale ne bwetabisoma, naye mulimu akamuli akalabuko kabikule. Amazima ddala bwe kuba kuweta, mutima waweta nagonza obutasigaza. Kuno kulunga walunga muwugula, nawugulala mukwano wasiriwaza. Kitengo kyennyini, mutego gwennyini, laka hospiriti gwa njogeza ennimi. Kitengo kyennyini, mutego gwennyini, laka hospiriti ijjala. Manya wateka mu kitimba, nze sirina bwe ntoloka. Baby, nani tatte naye atera ba sirina bwe nkuleka. Baby, manya wateka mu kitimba, nze sirina bwe ntoloka. Baby, nani tatte naye atera ba sirina bwe nkuleka. Baby, bwe wakubanga, bonkuba, bwe wapisanga, bompisa, bwe wakolanga luli na kati byonkola. Bwe wakubanga, bonkuba, bwe wapisanga, bompisa, bwe wakolanga luli na kati byonkola. Ochimanya kati omutima wansensera, njagala kuba na wonga manefera. Njagala kuzimba yono ne empire, obele a place na nsa epula. Ogamba mbubulibula mubo, na yolo singa yensaba deno omutima gwo. Mubi na kona simu zanyo, ila nuhuzo kusala wakuli uwo. Chitengo chenyini, mutego kwenyini, laka o spiriti kwa njoka zenimi. Chitengo chenyini, mutego kwenyini, laka o spiriti ijal. Manya wateka mchitima, sasiri na wentoloka. Baby, nani tate na yate la wasiri na wentoloka. Baby, manya wateka mchitima, sasiri na wentoloka. Baby, nani tate na yate la wasiri na wenkuleka. Baby, bwe wakubanga, bonkuba, bwe wapisanga, bompisa, bwe wakolanga luli na kati byonkola. Bwe wakubanga, bonkuba, bwe wapisanga, bompisa, bwe wakolanga luli na kati byonkola. Kuba, umaloba life, kuba. She used to be the sweetest girl, right on pan this one. More than one, me a bada. Are we a bada?